Madame, c'est né à moi, c'est. Kambanze Shimire Pastor Rutayisire inyigisho nziza inyigisho nziza ikiganiro cyiza kiba kirimo n'ingero zifatika ngira ngo harimo ingero nyinshi nziza zifasha gusobanura mwakoze cyane ndashimira mwese kandi abari hano abayobozi mu nzego zitandukanye kubera uyu mwanya mwese mwitabiriye ndetse nshimira n'ubutumire natwe bwatugezeho bwo kuza kwifatanya nawe icyiza cy'uyu mwanya ariko mbere yuko nanone nkomeza reka mbanze nizere ko mwarangije umwaka neza kandi mugatangira undi neza ariko icyo nangiye kuvuga umwanya nk'uyu cyiza cyawo kuri njye ubwo hari n'abandi bafite uko babibona ariko byose byiza ni umwanya wo kuganira umwanya wo gutekereza umwanya wo kwibuka umwanya wo gukora icyo abantu bita reflection y'ibintu byinshi kuri njye ni umwanya mwiza niyo yaba ari iminota 30 niyo yaba ari isaha ni umwanya ubamo ibyiza birenga iby'umwaka ni umwanya nk'umuntu waba ari ku highway ari ku muhanda mwiza afite imodoka nziza igenda neza ariko ku muvuduko uri hejuru ibintu byose bigenda neza ukaza guhura na road block itari za zindi zahagarikaga Rutayisire ariko indi guhagarika ikakubwira ngo slow down akubaza ngo tekereza umuvuduko uriho umuhanda mwiza uriho imodoka urimo yihuta cyane uragana he birakugeza he birakugezayo so kugira ngo slow down tekereza yari ubwo nanjye numva ari slow down slow down ntabwo ari mbi ituma ukora reflection ugatekereza ukongera ugasubiza ibintu ibyari biri mu buryo bigakomeza mu buryo bitari mu buryo bikagufasha kugira ngo ubishyire mu buryo ndabashimira rero ibyo byose ikindi uyu munsi nacyo bifitanye isano n'ibyo ni ugushimira Imana ibyo byavuzwe n'icyo bivuze n'agaciro kabyo ariko ndagira ngo nongereho n'ikindi nacyo bifite agaciro kukatangana nako gushimira Imana ariko biri mu nzira imwe ni no gushimira abantu gushimira mwebwe icyo mbashimira nuko iyo mana yacu twemera ikadukoresha noneho n'ibyiza bitwubaka kuba Imana iriho n'ibyiduha n'ibyo twifuriza n'ubushobozi duha benshi cyangwa bamwe bakakoresha nabi iyo benshi babyubakiraho babikoresha neza niho hava ku mvuga ngo reka nshimire n'abantu abayobozi rero muri hano nabo tuyobora abandi batari hano benshi byavuzwe kandi wenda bizajya bihora bisubirwamo kenshi ibya identity by'ubunyarwanda iby'ubunyarwanda ni ngombwa ko tugira icyo kituranga aribwo bunyarwanda Rutayisire mu kanya yahoze avuga ko yashakishaga igisobanuro cya cohesion icyo nibwo cohesion yavugaga ishingiraho mu kinyarwanda social cohesion social cohesion ni ukubana ni ubumwe ni trust iyo ubishyize hamwe ibyo bivamo cohesion kubana kubana mu bumwe no mu kwizerana icyo gihe bikaduha no kwizera icyo turi cyo bikaduha guha agaciro icyo turi cyo ntabwo waba uhaye Imana agaciro utabanje guha agaciro icyo yaguhaye cyangwa icyo yakugize nta kundi waha Imana agaciro intambwe ya mbere yo guha Imana agaciro ni uguha agaciro icyo yaguhaye uguha agaciro icyo yakugize niho bihera ibindi bikongera nicyo kivamo rero iyo twahoze twigishwa mu kanya guha agaciro icyo turi cyo guha agaciro identity kandi ntabwo bigongana no guha agaciro abandi icyo bari cyo kuko nabo icyo bari cyo bakigizwe n'Imana ariko wiheraho duhera ku Rwanda tukabanza tukuzuza agaciro karwo tukuzuza agaciro kacu tukabona kujya no ku bandi ibi ntaho ubuzima busanzwe ubuzima bufite agaciro ntibunyuranya n'inyigisho y'Imana ahubwo iyo nyigisho irabyubaka irabikomeza abanyarwanda ubundi twari dukwiye kuba twumva ko dufite amahirwe nubwo ni nka bya bindi hari abajya bavuga ubwo igihugu cyagize ibyago ubwo amateka yacu harimo tragedy habaye ibintu bibi amarorero ariko as some people have said or say uko bavuga cyangwa uko babivuze ni ukuvuga ngo don't waste the tragedy bivuze ngo ayo makuba uyapfusha ubusa icyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo makuba wagize akwiye kukuviramo amasomo akubaka akugira icyuruti cyo wari cyo mbere yawe makuba Don't waste the tragedy. Ntabwo kuba bazima cyangwa kugira ibyiza twagombaga kubanza kugira amakuba. Ushoboye kugira ibyiza utagombye kunyura mu nzira y'amakuba. Nibyo umuntu wese yakwifuza. Ariko noneho twebwe ibyo byarabaye ntabwo dufite nuko twabihindura ayo mateka ntabwo twayahindura icyo mvuga kuyahindura ni ukuyahindura wubaka ejo hazaza haruta huvuye ariko ibyabaye byo ntiwabihanagura byarabaye ariko uko byabaye ko yari amakuba ikindi waya ayo makuba wayavanye mu ntege Eira wayavanamo kugira ngo uzongere uhure n'amakuba bitewe n'uko yavuyemo ni myifatire ni mikorere cyangwa se ayo makuba nayo muri ayo mateka wayavanamo kuba muzima kuruta uko wari uri muri ayo makuba n'ibyo bintu bibi Niyo mpamvu buri munsi tubwira abantu ngo ibyo dukora byose dukwiye kuba tubwirizwa twibukiranya twibuka ayo mateka ayo mateka y'ayo makuba yavuyemo imbaraga akwiye kuvamo imbaraga akwiye kuvamo energy dutwara mu nzira yindi ya coherence pasiteri utayisire yavuga n'ibitabo ibyo yamakuba tuzaba twarayapfushije ubusa ahubwo It's another way of inviting another tragedy. Nuburyo buduhamagarira andi makuba kugira ngo azabe imbere. Uramusunyiranyije n'ibyo ngibyo. Ariko reka tugane mu nzira nziza itwubaka ariko none ishingira kuri ayo masomo. Niba twagiraga no kubona neza igihugu cyacu kubona umunyarwanda ubunyarwanda agaciro kabirimo nkuko ndetse n'abatari abanyarwanda babibona abatari abanyarwanda babibona kurusha uko tubibona n'icyo kibazo ndabaha urugero narindi nanone bavuze za conferences tujyamo narindi mu conference Los Angeles haza kuza ikiganiro kivuga ku Rwanda no kuri Afurika bansaba ku kugira icyo mvugaho ndabivuga byo na shobora kuvuga ndangije umuntu umwe w'umunyamerika umudamu ukora institution imwe nini cyane muri Amerika abwira abantu aho ngaho arabwira ati ariko ati jye nagiye mu Rwanda ati ngiyeyo rimwe gusa ati namazeyo n'iminsi mike ati ariko icyo nabonye mu Rwanda ibyo numviseyo abanyarwanda nabonye ati nta gihugu ndabona mu Rwanda ati ndababwira n'impamvu ati impamvu yashingiraho yavugaga ku bintu bya agaciro fund aravuga ati nta hantu nta gihugu ku isi aha abayobozi bashobora kubwira abo bayobora bakabwira ngo ariko murabize hari gahunda hari plan tubafitiye hari umugambi tubafitiye wo kububaka ni mwikoreye mu mifuka muzane buri umwe azana amafaranga afite hanyuma tuyubakishe ibyo tubabwira batabanyarwanda bose bagakora mu mufuka bakayatanga ati nta hantu biba ati ijambo ushaka kuvuga important ni ikintu cyitwa trust ati trust nabonye hagati y'abanyarwanda n'ubuyobozi bwabo ati kandi byubaka igihugu bihi igihugu ya cohesion ariko birimo na coherence ati ikintu kibi huza kikabikomeza nkuko yubaka amatafari ushyiramo hagati simeka amatafari kegerana gafatana kwa kundi avuga ati one single word called trust ati mu Rwanda nahabonye trust iruta iri mu bihugu byose nze ati kandi ngenze mu bihugu ku isi hose ati icyo kintu cya trust kizuba ku Rwanda kandi u Rwanda ntacyo rwakwifuza kugeraho ngo kinanirwe kurugeraho uwo wabivugaga n'umunyamahanga yabirebeye hanze arabisoma arabyiga ati trust nicyo rero nibwira ko na hano twabyumva ko trust kandi iba hagati n'ubundi y'abantu batandukanye byabindi indimi zitandukanye uko bibona gutandukanye byabamo uko byabije whatever you call it icyo wabyita cyose amadini, amoko, indimi, imiterere, imibereho, bitandukanye. Ariko trust, icyizere. Kubahana. Kubana. Kwizerana. Bifata ingufu za buri wese wateye kose gutandukanye n'ukundi ingufu zikajya hamwe zikubaka igihugu the nation kikagira imbaraga kigatera imbere kikuzuza iby'Imana itwifuriza yaturemeye. Kuko icyo gihe tuba dushyize mu gaciro icyo turi cyo, icyo dufite, icyo iyo Mana yaduhaye. Naho ibindi bigira ingaruka mbi, bigira ingaruka mbi. Ariko muri uko kubaka tujye dushaka n'uburyo ingaruka mbi zajya zigarukira kuwaziteye, ntizibe ingaruka mbi ku bandi batabifitemo uruhare. Ufite imigambi mibi ijye imugaruka wenyine, ntikagaruka igihugu. Prime Minister ejo bundi niho nabonye yanditse, nabonye kuri Twitter, ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese, cyangwa uzayo ugambaniye igihugu, cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka. Ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira, aramugaruka. Ndetse hari umuntu wamubajije amusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki, ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa? Icyo yashakaga uwo wamubazaga atyo yashakaga kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuge ngo n'uwo mvuga. Noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba, bemeye ko nabo ari bo bamwishe. Prime Minister again aba clever aramubwira ngo ya ngo ndabwira uwo ari we wese. Nibyo Prime Minister, nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese. Imana duha kubaka, duha ingufu zo kubaka, iduha kugerageza kubaka ibyiza, ariko iduha n'ingufu zo kubirinda. Ibyo Prime Minister yavugaga, ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire, uwo ari we wese n'ukiriho bizamugaruka. Kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari. Uwo ari we wese, it's a matter of time, ni igihe gusa. Buri wese ibyo Rutayisire yavugaga by'abibagirwa icyabavanye mu bucakara, ababyibagirwa bigira ingaruka. Bose bari hanze bidegembye mumva, barimo n'abo Prime Minister yavugaga, bararenzwe, bararengwa, bibagirwa icyabavanye mu bucakara, bibagirwa urwanda n'abanyarwanda n'imana yabaremye kwibaruta bose ntabwo bajya hejuru yabyo bishoboka ntibishoboka buri wese afite umwanya wo kwirya akipfusha ubusa ariko hari ingaruka zigutegereje urareba ejo bundi ahanyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kwe nkuba mbiha ariko kubera kubiganira kubiha uko bikwiye kumvikana iyo ubona nari ndiho mbona ubwo njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nari ndiho mbwira abantu bacu bo muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta n'ubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu ni bwo bwa mbere ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo arimo mwabikoze ariko ubu ugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo njye nta politinesi mfite kuri ibyo ngibyo nta diporomasi nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambana bakagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu bitaba uru Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse yewe nta diplomasi nta kugerageza ntabwo ari twemwe you should have been the ones yes it shouldn't have been somebody else should have been the ones to do it ntabwo ari umu Bangladesh cyangwa umu Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga ntabwo ari umu Pakistan ntabwo ari umu Bangladesh ntabwo ari umwera uturutse ari wese wabigukorera wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro si yo kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye ntawe bikwiye gutera ipfunwe abantu baza bakica abana za magrenade iri baterwa hano mu mujyi abapolisi barazi bajya gutoragura pieces ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate kwaba ngo I have to be apologetic about that never ibindi ni ukwirwa abantu bavuga bacengana iyi si tubamo nayo turayizi ntabwo ikoresha ukuri abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya. In defense of their nations, baba bakoze biruta biriya 1,000 times. Murabizi baba bakoze biruta biriya inshuro zirenze igihumbi. Ntabwo ya tragedy navugaga, ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politiki n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide, ntabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost. Kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa, atari imipanga, amagambo arica, amagambo ubwayo arica, ururimi rubi rurica, ururimi rubi, amagambo mabi, ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa, bafata imihoro bagatema. Amagambo so nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, gutenguha igihugu, kwifuriza abantu inabi birakugaruka. Ibisigaye is how bikugaruka bite. There are many ways, uburyo ni bwinshi, mwahitamo ubwo ari bwo. Kandi Abanyarwanda rero bakristu bantu b'Imana muri hano, ikintu kimwe mukwiriye kugira nuko kwemera mugira cyangwa abantu bagira kujye kubaha imbaraga, kujye kubaha imbaraga zo gukorera no kurinda ibyiza biva mu bikorwa byawe. Wagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi isoni n'iziki. Isoni buri wese akwiriye kubagira. Niba ari uguhangana mu magambo murahangana, niba ari uguhangana mu bundi buryo ukwiye guhangana. Jye nasinyiye guhangana. Muri ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishutse, ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza, buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire. Nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe, buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose, bwaba ubw'inyigisho abantu batanga, bwaba ibyo gusubizanya n'abakuvuga uko utari, yaba n'ibindi bikaze n'ibifite uburemere ibindi bikaze abantu babihangana none se niba uriya wundi we abishaka kubikora mu nyungu ze yewe ndabuzwa n'iki kubikora mu nyungu zanjye niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda ari ugusenya ibyo twubaka ari byo bituma utinyuka ntabwo ari jye watinya ubirinda rero tuzagira na rimwe gutakaza umwanya dutakaza n'icyo twavanye hari amasomo n'ibindi mu mateka mabi twagize amateka mabi twagize ibyago ariko twagize n'amasomo dukwiriye kuba twubakiraho byose bikadutera imbaraga kandi twibuka ngo noneho izo mbaraga reka turazikoresha turi no mu murongo w'ibyo Imana yaturemeye cyangwa itwifuriza nibyo bya bindi navugaga uyu munsi biguma bigushyiraho break bikakwibutsa ngo ariko uribuka Imana ubwo yiruka ufite umuvuduko byinshi bigenda biba byiza ariko wibuke wibuke ko ugomba kuguma kubiganisha mu nzira itanyuranya n'ibyo Imana yaturemye twifuriza umwanya nk'uyu nicyo twawukoresha ibisigaye bikaba guhora tujya impaka wa mugani dushyira hamwe ibitekerezo bitandukanye tugira dutari tuguma tubigarura mu nzira imwe n'ibindi byose dusigaje kuzuza biri mu nzira y'ibyo Monica yatubwiye dukwiriye kuba twishimira mu ntambwe zigenda ziterwa twongereho n'ibindi cyangwa se twibuke n'ibindi n'aha turi muri hoteli umwe tujya duhora tuvuga buri munsi ibintu bijyanye na serivisi n'ujya gutanga na serivisi itangiye mu mucyo tanga ibintu bizima bishingiye ku kubaka kukuri tanga ibintu bikeye byose ujye wibuka ngo ariko ubundi siko bikwiye kuba bigenda siko bikwiye kugenda kugeza noneho muri ya nshingano twuzuye buri munsi yo gusenga yo gushimira yo kwibuka Imana kuki icyo dukora cyose kitagaragaza ubwo buremere bw'ibyo twemera ubwo buremere bw'ibyo tubwirizwa buri munsi ubwo buremere bw'ibyo twigishwa buri munsi ibisigaye u Rwanda rwo Rwanda nta wundi rufiteho ntawarugambanira ngo agire amahirwe ni urwanda rw'abanyarwanda ni urwanda rw'imana murakoze cyane.